siri agamba no. Asoro ya gamba sorry sorry.
Yo yo. Bichani, wazina kwenye gangu wafonza wafonza. Echi watu nyole la dala katinyola. Na kabina kankanya benda.
Yo yo bashi.
Asoro ya kwane kazi beni. Ekazi ya gamba no. Asoro ya gamba sorry sorry. Kirigwela mubala.
Ekana.
Mwani mkwaze na kwendo ya amaze na zina loza yenzi na ye. Ke Uganda jange,
moliche mchange.
Nebili mubi yange,
yona yona miange.
Ke Uganda jange,
moliche mchange.
Nebili mubi yange,
yona yona miange.
Ke Uganda jange,
moliche mchange.
Nebili mubi yange,
yona yona miange.
Ke Uganda jange,
moliche mchange.
Nebili mubi yange,
yona yona miange.
Picha, 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 picha. Owe chika, no nyakwa nyika. Picha, 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 picha. Owe chika, no nyakwa nyika. Vaibu dede, leka netwe nyika. Kweto vya, lave chana wechi sonda sonde bina. Zima nyoba gwena weyo ochila. Lave chana wechi sonda sonde bina. Zima nyoba gwena weyo ochila. Lave chana wechi sonda sonde bina.
Kasoro ya kwane kazi dene. Ekazi ya gamba no. Kasoro ya gamba sorry sorry. Kirigwela mubala.
Mekana we.
Kiyuganda jange.
Moliche mchange.
Nebili mubi yange.
Yona yona miange.
Kiyuganda jange.
Moliche mchange.
Nebili mubi yange.
Yona yona miange.
Kiyuganda jange.
Moliche mchange.
Nebili mubi yange.
Yona yona miange.
Kiyuganda jange.
Moliche mchange.
Nebili mubi yange.
Yona yona miange.
Mena honi mkwaze na kwento ya amaze na zina loza yenzi na hii.
Bichani wazina kwenye gangu wafonza wafonza. Echi watu nyole la dala katinyola. Na kabina kankanya.
Bend down, bend down,
bend down. Picha, 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 picha. Owe chika, no nyakwa nyika. Picha, 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 picha. Owe chika, no nyakwa nyika.